Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Aljumare jetti lewru janvier hitande 2016 sappo e jeddi yande yabbiri masilmaji chapande nay e joy meden tawa e les maisons de la presse Bamako. Sakirabe hande on kumbili ton wide leydi yanke goto leydi Suisse suutama hanken ley laamu tumbutu o den no kanko noddirte do Beatrice Stokely o suutanoma hitande 2012 ndedun wattinde basiji di kuppunonde ka on wattu o yoppitama jonta diri caggal ko o nanganoko. Kumbite wide yoga e seeda en kolliti wide kambe be maati jaati wattunde o suutetende sabi de wala fuu ko be kebi wadde e ley fewde e o do kabaru sabi de nokkutu o wonno to ana wodditi e ngallure tumbutunde sabi koyde yimbele be ana fandi ton faa sanne. Kumbite wide sorras en leydi France kolliti wide dum woni kambe noddirte be barkan be kolliti wide be jiiti ko yaata e nokkuje temedere cuudaade malfe kasen dun be bonni ko yaata e tonngaaji sappo e jeegon jabe ley saha leydi meden di ley hitande 2015 de den no dido kabaruji nantinama kenyen jottino halaji walde minusmande kanko nantini dido kabaruji kenyen. Sakirabe kumbite wide dun hono walde notirtende plateforme de gube jaddin ko dum gube murto notirtede plateforme de kolliti mettimu dun luka gulluha gol ngel armée leydi France dum woni be barkan be wanno le sahal leydi meden di sabide be kolliti wide yimbele sappo didon masimbinabe fu yimbele mabbe be ngana yimbele jaddin kobe. Sakirabe di ngoni kabaruji mawdi di man jogoni hande cedano on kabaruji di yo sakike modon Barke Cisse bismillah modon e hedade. Sakirabe kumpite wide leydi yanke goto leydi Suisse suutama hanken ley laamu tumbutu o kanko noddirte do Beatrice Stokely o suutanoma hitande 2012 ndedun ley saha leydi meden di nde basiji di kuppunonde fa beedorden faamu kedoden Ousmane Dikko.
Beatrice Stokely suutama suudu mun jamma hanki tumbutu wattu 11h jamma bondereebe jogeebe kabarde gardi e mobileji nayi so nabima o debbo mo duubi capanɗe nayi woni duubi kewɗi le tumbutu nokku mo yiɗi fa sanne e wi hiɓɓiɓe mo o sakkitikeno yiwde ngalluru nde hitande 2012 nde amsardir e acmi nangunoma nde nden sattinɓe diina nangunoma paade mum 1 yoppitinde mo jonte ɗiɗi caggal mum nde dewdal Burkina Faso dow yamirore Blaise Compaoré. Hitande 2011 nde ɗiɗon cuutama tumbutu sud africain goto kañi e jeeyaɗo leydi Suède wonɓe juuɗe acmi o magram islamique fa hande ko Beatrice Stokely yoppitano ko o yahino leydi Suisse so o wirfi tumbutu ɗo o wonduno e wallude yimɓe ley neɗɗaku gendarmerie nde fuɗɗi honjade fa anda no o golle warri e waɓɓe ɗum.
Yoga e seeda en kolliti wide kamɓe ɓe maati jaati wattunde o suutetende sabi de kamɓe ɓe maati nde ɗum wattande ka wala fuu ko ɓe keɓi wadde fewde e oɗo kabaru sabi nokku to o wonno to nokku to kabaru o watto ana woɗɗiti e ngallure tumbutunde fa sanne koyɗe yimɓe dun ana taƴi e nokku o nden no keɗe ko neɗɗo goto seedi dow majjum ley laamu tumbutu o.
Do mobilaji nayi ɓe gardi nde nayimi seeɗa baafal ngal nde yo nden woni ko jiimi eɓe naɓa debbo wala fo ko mbawmi wadde saabu de eɓe pewti e am nde jaltumi nden ɓe mbi kam mi heddo ɗo darimi ɗo ɗum waɗi wattu nde 11h jamma ƴaɓɓori silmaji capantati nde ɓe kel baafal makko soɓe jawɗini naɓudemo kañum eko hawre juuɗe mabɓe fuu konjali ana gonda ardi fuu yo gendarme en jokki hendu yo policie en yo nokku perwuɗo sanne ɗo dillere fuu wala so wattu 11h jamma wari yo dow lawol jahol gundam ngol goto fuu ana hulti uditi nde fa ƴeewa ko waɗi caggal mum ɓe jaari heedi dow tule jaarendi to.
Sakiraɓe kollite men ko woni miijangoji moɗon dow hello amen noddirtego page Facebook Sidjo Tamani ngo
Tamani.
Sorras en leydi France ɗum woni ɓe barkan ɓe holliti wide kamɓe ɓe jiiti ko yaata e nokkuje temedere cuuɗaɗe malfe kasen dun ɓe bonni ko yaata e tonngaji sappo e jeegon jabe ley saha leydi meɗen di ley hitande 2015 nde nden oɗo kabaru nantinama kenyen jottinowo haalaji walde minusma nde kanko nantini ɗiɗo kabaruji fa ɓeydorɗen faamu keɗoɗen Ousmane Dikko.
Colonel Jules Jaron keƴaɗo haala état major Franci wi ana foti laabi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeyi ko l'armée Franci haaɓi nokkuje temedere ɗo kaɓarɗo cuuɗa jiitama tonuji sappo e jeegom jaɓe du bonnama ɗi golleji fuu yo ley gaddal lefo leyɗe sahal ɗe ley G5 Jules Jaron wi golleji barkan ɗi yo wutade nokkuje ɗe fa haɗa bondereɓeɓe hebde dartorgal ɓe France ɓe wonduɓe haɓude e torroɓeɓe no mbasa wartide fanjotto kejada haale wi yo torobe be buri billade handen dina wallo be adna be o haali kabaru ko larme france golluno menaka jemma sapo jena jange noga lewru decembre do torobe sapo joyon keddi hen plateforme hayfeno larme france du sabade habatobe mudun kanon saltige de kayfoje holiti du ana gollide e malinkobe hedi kerol fulnange menaka fa haybaton pati bandereebe njotto
sakirabe lelleru be tunundu walde dum woni gube murtu men nurtirte de plateforme de kolliti mettu mudun en fewde e luhagol gol armée leydi France dum woni be barkan be wanno e nokku nurtirte do inara ban hakkunde mudun e menaka ana wara e kiloji chabande jeegon e joy be kolliti wide hono yimbeele 17 masim binabe le horgongol fa yottade e luhagol gol be gadi gol hono yimbeele mabbe jaati masim bina e le gol luhagol wana yimbeele jaadin kobe denno kanko Mohamed Ouldou Metali o député Bourem o neddo goto dun jeado e de plateforme de kede ko hali eddo fakitango Ousmane Dikko
mi hali ana heddu hendu nabali yimbe samabe do munube heedi minakato ngana bonderebe maybe e nangabe fu ngana torrabe fawarde e nato bele ledde de fu men darti konjali ngada men dokke jabe mundu dundu wadali dum wana bulum e golle o yodum golle bonande peonado plateforme ngadi yodum pene e tatorede golle be ngadi dibe gondinta yoga dibe pennata yoga du honno be boori wadde le adna fuuni honja golleede adna fu men darti wala fu momen dullitata torrawo e mo wana fu yo yimbe wombe e le hawjunde amen men darani yo ben men kalata hala mun de
sakirabe kumpite wiide golleji kaldal e kawrangal ana wondi e yarde yeso sabi de nokkuuje landinaade fa hono la kande laataade dakirde pelle murtude de fuddi ila nyalande noga e jena lewru decembre bettinu ndu denno minisma nantini wiido do golleji fuddi boyi sedda denno kanko Samba Tall o horejo fedde humaninde heedintinde dabareji nayiide le bangal denagu le fedde minisma de o holliti wiide ko golleji kaldal e kawrangal tannako yoga e mudun ana sawa e hono e golleji gube murtude de jaati denno kede ko haali e do fakitango Ousmane Dikko
yo pelle jabanade kanno joyinede hakkunde gede tati de ka dun non laataki law yubbo inde laamatoobe faarde ko nande mum fu an haano andinede fa gede de ciñina ka dun fu laataki ko nayi etade fi dabare de yernde dun fu laati sababu kutte on banga daaku gongol to nokkuje nogay nay laati cubaade sema faarde e plateforme sappo joyde ka fu jawon mbawi laatorade sappo go de jabanama tati andinama yokande nyibede ko yayi
construction
sagrabe kumpite wiide dakirde minisma gonde kidal de wattanama gineji kesi mbawdi sabim binde be marta kumpa wattu fu ndebe ngara faabe pewne kasaraji denno yoga yimbele be kay kolliti wiide dido dabareji kesi waran faabo walde minisma de be andana kala ko haani wadede fa yottoyade e bonandaji e garnyali landinteedi fewde e mabbe denno sagrabe di gonno dabareji kesi piyadi e leydi dakirde minisma to kidal to
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngone pabatobe studio tamani
sakira yewo yen ko woni e les région gaji meden di en puddirantu en sonko to be kolliti wiide ko yaata e balde hande kasaraji laawi buri hewde ley laamu en sonko o fey kenyan mobile toyota gotel doppini suka mo duubi mudun warata e duubi jeegon sofer mobengel holliti wiide kanko o yi ay suka o fey nde o taccanno laawu ngulnde suka o barmi fa naawi le wattu jon o o mo hopital gawoto en keddoton fa hande to an songotobe kolliti wiide hono janginobe janginirde nutirtende Abdul Aziz Alidou Mayga be puddi murtere mabbe bete hande nde do murtere ana joggito hono luttundiral natungal hakkunde jangino goto e directeur école o be kolliti wiide jangino o motti janginde ko yaata e yontere denno dun sabimbini so horejo école o lontirimo neddo goddo kasen denno janginobe keddi be dun favorique be dun woni favorique o don janginowo be dun waddi dun sabimbini so be ngadi nde do murtere sakirabe ngartiran do kuchala do be kolliti wiide kabaru Sorbonne tiidi fasanne leyi laamu kuchala o e mangal mudun fu yimbeele nawtortobe Sorbonne be kolliti wiide chaakuru Sorbonne hande iwi teme didi yehi fa e teme de jeegon nanno yimbeele ciottobe Sorbonne be dun kolliti wiide hono golleji gese kettal gal e ko nandi e mudun dun sabimbini so Sorbonne o tiidiri ni enne sakirabe do kadde ten hande e kabaruji meden di ka pati jeeyi ko yewtere meden de ana heddi